Picheza na mitwende shika kiuno inama tena Zungusha zungusha tena Zungusha zungusha tena
Put it up, put it up. Gali na de sampo ni pepe de punso wa kya bak. Gali drop it down, ikaw na dine zame na nipakin dani. Kwayendo kwa goshikani, nende game indoro. Napenda uki dance so slow, kati kati ya throat. Gali ya piti, banduka kade duki, tacha toes. Ringa sana, na koblo weke chini, piga pose. Mini fando, manuki kata kwanza. Gali flow, kande kubaga nut, na mini nakata. No job na miaka uki siko na chakata ba. Mama ni roko na nade kunembea na nifa. Na nikipita na chatisha, nika na kicha.
Baby, cheza na mitwende shika kiuno na matena zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena
kadidi kadidi ati dance kadidi ati dance kadidi 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 ati dance kadidi petting at this yagede kadidi tikitaka chasa kadidi kadidi banjur ka matis jo last day kadidi wezi to catch na namakange te kadidi karada si sentazi wacha kwa machu
Pony back, anguka na yo track usidoz Niki flow na yo wave kama shark Niki wapiga attack
How are you, what's it? Eba yuka dede Onesha watu doi kukio made
Baby, cheza na mitwende Shika kiuno ina matena Zungusha, zungusha tena Zungusha, zungusha tena
Ati dance kadede Kadede, kadede Ati dance kadede Ati dance kadede Kadede, kadede Ati dance kadede
Baby, cheza na mitwende, shika kiuno na